napitia na dinga ina speakers inatingisha madirisha kuliko piti gala na digira kitingisha mwili kameshikwa na madhidi yakiniambia na malizanga kama dishi ya familia uwezi wa iraia mwingine kami mini kaa ninja na wapiga na mahit toka LA hadi mtaza mabeast imekuwa ningori aje nimeiti wa chief hakuna bashe ni pamba kahi ilianza jana na ikisha sahi ni juma mbanga wali kamingi na bado bash ingeshika kamiti kwa hivyo jaza tampla na kidri ita mama pima kamivi na taska mash na maplis na kambili losi dance kwa flow na dance kwa ceiling Lossy 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 dance kwa flow na dance kwa ceiling Simba party adi Hadeja lishangi Katme dunga njumu kali ama party party Niite bash mami Tuko ndani ndani Bora inawarish na drinks tuko inadinati Kuna vile umefuraisha majirani Una wine kumitisha for cousins Umeraisisha temperature COVID-19 Ukitingiza maweze renda ni ama tight jeans Sibagwagi napenda malight na madark skin Mami when your body ni koncheza kati Tuinguza calories Wine on me, kutoka samoja giz, hadi mamoni Hakuna bashe ni pamba kahi Ilianza jana na ikisha sahi Ni juma mbanga wali kamingi Na bado bashe ingeshika kamiti Kwa hivyo jaza tampla na kidri Ita mama pima kamivi na taska mash Na maplis na kambili Lossy dance kwa flow na dance kwa ceiling 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 Hineza shika toka na hii hadi Congo Adisia kutikwiti na kongo Leo kidriko mingi brother towa lock Weta leta mbele mbele na ma double shot Minasikia firi firi kama change ya so Songesha hizo viti viti sunda dance floor Mami tuende chini chini mwaga jasho Nikome kula firi firi na unawashwa Ebu washo Vele mwole kunjwa kunjwa kama python Vele mwole kunjwa kunjwa kama nylon Mina digi digi style na vibe yako Lossy dance kwa flow na dance kwa ceiling